je nava mazima twali bavu nga kyalo kiramba kitumanye nti tuli bavu nakyayibwa bangi n'abaana ku ssomero ng'emirembe ku kyalo mazima tetulina nga nonya kafizi bambi mbeere ku ssomero akaseera ako wabula mukama wanzija wala nnyo nga ntambula ntidde kweneebuuza naalyaki enkya zennaanywaki omwavu bwe nti wabula nasinzanga mukama nga mwe muli essuubi lyange era bw'atyo nanjuna mu bire ebituufu n'abaali banjerega ne baseka kano ke kaseera kange kanyimbe nebaze erinnya lye meme yange webaze Katonda akuteeka ekivumo akuwadde edembe bona bakusekereranga ekaseera basanyukeko naawe yimuka waggulu webaze erinnya lye meme yange webaze Katonda akuteeka ekivumo akuwadde edembe bona bakusekereranga ekaseera basanyukeko naawe yimuka waggulu webaze erinnya lye nali bubi nga Yobu ng'emikwano gyadduka nakeranga ne nsaba mukama mu bulumi obungi mukama gwe lwazi lwange nnyimusiiza gy'oli amaaso gange tompaayo eri abalabe bange mazima ndigasaki gy'oli onga budde mu maaso gaabwe teyankweka maaso yo mukama yampulira meme yange webaze Katonda akuteeka ekivumo akuwadde edembe bona bakusekereranga ekaseera basanyukeko naawe yimuka waggulu webaze erinnya lye meme yange webaze Katonda akuteeka ekivumo akuwadde edembe bona bakusekereranga ekaseera basanyukeko naawe yimuka waggulu webaze erinnya lye katinywera kuba mukama wali kumanywera kimanya lwana wali yadda abalabe bangi kimanya Yesu wali ezo ensonga zo zimukwase Yesu asobola kati nywera kuba mukama wali kumanywera kimanya lwana wali yadda abalabe bangi kimanye tata wali eze songa zo zimukwase tokityasobola meme yange webaze Katonda akuteeka ekivumo akuwadde edembe bona bakusekereranga ekaseera basanyukeko naawe yimuka waggulu webaze erinnya lye.